Na 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 na. Na madingo. Oh yo yo. Oh yo. Kodima kumbuka zonde tsache soni. Sina chitika papiri tiku lija. Ada mufeka chisoti chaminga Hana mufula zovala zonze Kulibe wina, wina Ndani wina wachi fundo chopo osa
Osa mesia
Ndani wina wachi kondi chosa amba
Osa mesia
Osa mesia
Osa
mesia Messi, ata tipata moyo wina tika fa tika fa. Mta machite manda bali.
Mesia, 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 Azati tutsa kwa